My name is Mac J.
DC Martin.
Whatever going.
Ning Loy.
Hatin Sebo.
Get
an eye on the pressure. Muni time, my pressure. Mandingi ngasukole wana kamozi. Any dancing, yes, it's possible. But girl, pressure, ni means that. Ugazi vinyula, ni mistake. But guy, pangasaka ukolewe. Dear pressure, ya Rwanda. Pressure, ya Rwanda. Dear pressure, ya Rwanda. Pressure, ya Rwanda. Pressure ya Rwanda. It's like a big buy. If you are good, hello, biggie buyers, you check a sapato. Come back here, hello, manje ya mpepo. Hello, story, uchile na kasaka. Ukazipanga, pay up, utantuka. You will run the CEO, let a go groupy. Aba banzako basa bwede pafupi. Super ngike lopeze kapatu ba. Kakazike kako usafwa mpuka. Bagelo pressure ni mistake. Ugazi vinyula ni mistake. Bagai panga saka ukolewe. Ndiye pressure ya Rwanda. Pressure ya Rwanda. Ndiye pressure ya Rwanda. Pressure ya Rwanda. Pressure ya Rwanda. Pomelo pangika chena junta. Ugazipanga pe apo iwa vifunta. Upende tuki zelo sugula. Mabwetu bwetu jizagulila. Bagelo pressure ni mistake. Ugazi vinyula ni mistake. Bagai panga saka ukolewe. Dear pressure ya Rwanda. Pressure ya Rwanda. Dear pressure ya Rwanda. Pressure ya Rwanda. Dear pressure ya Rwanda. Your baggy all over my face. Hello dance you fake my reverse. One fella veni come back a grace. No security umo musket. Lea shida kwa sugar dat. Ukazipanga uzatambata. Bagelo pressure ni mistake. Ugazi vinyula ni mistake. Bagai panga saka ukolewe. Dear pressure ya Rwanda. Pressure ya Rwanda. Pressure ya Rwanda. Pressure ya Rwanda. Dear pressure ya Rwanda.
Ning Loy.
DC Batu.
Exclusive from Zama.co.